Blue skies on boys in the bird.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ako ati kuno kweta bwele sitina bwele bloko tabwelo nkala fopo unga itane kona wanzako aza kuchenga umuuse
siti mwela zako
ono napanga black tape
siti mwela zako
ise kunyumba zinda short
siti mwela zako
bati kupandi ne dangote
siti mwela zako
aza kuchenga umuuse
siti mwela zako
Checo,
siti mwela zako
ise kunyumba zinda short
siti mwela zako
this goes like
siti mwela zako
ati huye mai kutinzuje black table ni mwela zanga efyo njansukefyo chita move out ingatisuli comfortable seku yaka ni kabao bupa kakucha so alola tupele kaso light mo voice start vikonyaki na vijema zone 4 apanchi kuwawe season ti mwela zonse kumwa 1-2-30 watizi wakonse olon vina chofulama
siti mwela zako
shake that puni mama
siti mwela zako
ama kelo kuno
siti mwela zako
kati wapolo tichinga seleloko
siti mwela zako
yaba kuno kweta bwele Siti na bwele bloko Tabwelo nkala fopo Unga itane kona wanzako Aza kuchenga umuuse
Siti mwela zako
Ono napanga black tape
Siti mwela zako
Ise kunyumba zinda short
Siti mwela zako
Bati kupandi ne dangote
Siti mwela zako
Aza kuchenga umuuse
Siti mwela zako Siti mwela zako
Ise kunyumba zinda short
Siti mwela zako
Choka mujira, nili mokago Isi posting imeso ya matipu tako Ninge na mokrabu, iwe ziva zako Ise ni machiki na kawoku ngani rango Tipanga black table, ya black label Tikula mabia munga wanatema ndembo Nga wansanga pama walu ateti unchinge Ise tipeze kafopo every weekend
Encho boy, bamman kipase jam start Nita jema sunshine mix na bakat Sai vale na ma ice cube Tell your waitress afake pona shisha Ay, kuno kweta boila silwanda takonka Koma ni majedi mafopo takonka Yeah, siti mwela zako TV kolewa we
Kuno kweta boila Siti na bwele bloko Tabwelo nkala fopo Unga itane kona wanzako Aza kuchenga umuuse
Siti mwela zako
Ono napanga black tape
Siti mwela zako
Ise kunyumba zinda short
Siti mwela zako
Bati kupandi ne dangote
Siti mwela zako
Aza kuchenga umuuse
Siti mwela zako Siti mwela zako
Ise kunyumba zinda short
Siti mwela zako
Maize
Siti mwela zako
Hapa ni ukanka direct kuchigolita Wene timu baba mpaka vimbe na goita Wana drink to the max empatari peti mwere Muuze suza chita ngati ya bwelo kumwere Na mabuffalo ya wili na porcupine Kukashinga jema sona ni chinja tunion Apo pasa shote tiger eye muri high content kafen Delo ni utabanfuna nfike mpaka kusen Tamvela kuno wapi atabarangani fire brigade Blue skies on chila kangani mkazi waloti Mali mwa muna fomera kusandu kasoti Dre fendela muduze unga mwe Mona toti ma
Kuno kweta bwele Siti na bwele bloko Tabwelo nkala fopo Unga itane kona wanzako
Aza kuchenga umuuse
Siti mwela zako
Ono napanga black tape
Siti mwela zako
Ise kunyumba zinda short
Siti mwela zako
Bati kupandi ne dangote
Siti mwela zako
Aza kuchenga umuuse
Siti mwela zako
Dre
Siti mwela zako
Ise kunyumba zinda short
Siti mwela zako Siti mwela zako
Dre on the beat Blue skies on we roll it again Mr. Money Moss Young Williams Expendable I step DJ present DJ say me I see Buddha
Download it from ilovezedmusic.com
Nawambi nawambi